quru hawe midi lohi beyeye rabbi gohu ya yama
aliye
Ya quru hawa midi lohi beye rabbi gohu ya yama Anku iri naftaida, hak anku iri chailka hak anku iri. Oh oh hi 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 hi, oh hi anku iri. Heshis ka adigam burburin.
Oh oh ani gan nadi gan ihodi. Adan harshqa halai, ubo alqat ka halai. Hak anku ko iri kayen, are adiga. Oh oh.
Anku iri naftaida, hak anku iri chailka hak anku iri. Oh oh hi 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 hi, oh hi anku iri. Heshis ka adigam burburin.
Ha 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 ha, ani gan adigan ihodi. Adan ashqa halay, uban qahat ka halay. Hab kam ku iri kayen, are adiga. Oh oh.
Dadkaba labadi isheray kuwi ku sami jiray waxaad ku tiraahdeen ora lo soconaya ora lo soconaya
dadkaba labadi isheray kuwi ku sami jiray waxaad ku tiraahdeen
Dadkaba labadi isheray kuwi ku sami jiray waxaad ku tiraahdeen ora lo soconaya ora lo soconaya
dadkaba labadi isheray kuwi ku sami jiray waxaad ku tiraahdeen
Dadkaba
labadi isheray
kuwi ku sami jiray
waxaad ku tiraahdeen ora
lo soconaya ora lo soconaya